God bless you.
Can you raise your hand like this and shout fire? Oh, family you mention no give them no fit to give you. Chineke, 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 Chineke
igwe, igwe.